This your girl Geneva. Poverty no go locate all of us, yo. One wani, or what they like, they baffy look, it didn't do. Anything you touch, you go to success.
You know what time it is. You know what time it is. Woo!
Trendybeats.com.
Oh, yeah, 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 yeah. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni hapa nao. Nasema hapa na hapa na. Sema hapa na hapa na. Tatumia vya mao. Baba Mungu karibariki. Tatumia vya mao. Hesabu baraka ndugu yangu. Oh, dada yangu. Zitaje moja kwa moja. Umaskini ni ugonja. Na sitaki kugonjeka. Yawe yuko na sisi. Shida hutu hepa sisi. Weyo yo. Weyo yo. Baraka zazidi kunifuata. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni hapa nao. Sitaki umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni. Umaskini maisha ni hapa nao. Nasema hapa na hapa na.
Now successful go they locate us. Now SLS go they locate us. This is your girl Geneva. Kasia Lira. Thank
you. More music on trendybeats.com.